Derewol aran dewol gol bulus windani korontiyanko'en. Korontiyanko'en aran dewol. Surawol aran dewol. Min bulus mo Allah subi warta lilado Yesu almasihu. Ibandirawo meden, Sastanis, bindi derewol go'ol. Min bindangol kautal yimbe Allah, wonbe koranti. Be Allah noddi ngarta yimbe mudum. Min bindangol yimbe fu gonbe kotoe gadobe doare nder inde Yesu almasihu jomirawo meden. Kanko woni jomirawo meden imabbe fu. Allah nyako meden modo. Yesu almasihu jomirawo barki dina on hokka on jam. Konde imiyetta Allah gam modon. Gam barka iyide dum o hokki on. Gam sumpo tirki modon Yesu almasihu. Sumpo tirki modon imako. Dum barki dini on. Ikongo lelawol. Wato nder meto fu, i andal fu. Gam dum tabbiti nani on, waju dum mingaji nani on, do almasihu dum gonga. Gam non, on dullae konga ledokal, nga ruhu Allah hokkata. On kedi, on kabi gartol Yesu almasihu jomirawo meden. O wadae kasembi din ki on, haya kire irde, gam garton bengala kudum hudirta on, nyalde nde o wartoita. Allah o gadowo ko o wi'i. Kanko noddi om gan shumpo tiron ibiddo mako. Yesu almasihu, jomirawo meden. Imi toro on bandirabe. Gam inde jomirawo meden, Yesu almasihu. On fu, njabe kombi oton warta go'o. Gam todum heba, fero tirol hakunde modon. Amanyumo modon, iberde modon warta go'o. Bandirabe am, yimbe wuro kuluwi, kokiyan habaru iwodi shia famfam tirki hakunde modon. Kongidum mimi wia o woni, goddo modon iwia, min bulus tokumi, goddo iwia, min Apollos tokumi, onni iwia, min Petrus tokumi, onda ebo iwia, min almasihu tokumi. To, almasihu isendi wondon, ko bulus wara do gafangal ga modon, ko i inde bulus du wadirani on baptisma? Mietti Allah de mi wadana e ko moye modon baptisma. Saini kiribus i gaius. Gamnon, wala bawai du wia du wadani on baptisma nder inde am. To, don mami wadani yimbe uro Istifanus baptisma. Gada bendon, miejiti to mi wadani goddo baptisma. Gan almasihu, lilayam gam mi wada baptisma, amma gam mi wajin habaru beldum. Na ifamu neddo ngaji niraimidum, gam to bawde maide almasihu do gafangal wartire mere. Habaru maide almasihu do gafangal, dum hangore to yimbe gonbe do lawol halkere. Amma to meden enen kisnabe dum bawde Allah. Gam ayare wii, mi lallina ifamu nyumobe ingodi famu. Mi wonna yoyire nyumobe ingodi yoyire. To, to godudo famo woni. To modibo attawra woni. To bawdo geddi woni. Na Allah wartiri famo duniyaru ndu uhangore. Gam Allah nder famo mudum subi to yimbe andamo lawol famo mabbe. Onani beldum hisnuki kolibe almasihu lawol wajinki habaru beldum. Dum wobbe ngi'ata dum hangore. Yahudankoen ingidi ngadane ko haidini ko be njaba habaru dum. Yimbe na Yahudankoen bo ingidi metirane ki andal ko be njaba dum. Minon bo emengajina almasihu barado do gafangal. To Yahudankoen dum hala kalluka. To yimbe na Yahudankoen bo dum hangore. Amma to yimbe be Allah noddi Yahudankoen ina Yahudankoen almasihu obawde Allah ifamu Allah. Kudum yiata bohangore Allah wadi dumburi yoyire neddo. Nden kudum yiata bo Allah tampi dumburi sembe neddo sembe. Bandirabe, nyume nomba noton sharer ko Allah noddi on. Setander modon godi famu iiki yimbe duniyaru. Setander modon ngoni andambe kodume. Den setlander modon ngodi danyobe lamibe. amma Allah subi ko yimbe duniyarun du ungi ata dum hangore gam o semtina godube famu iri dum duniyarun du. Allah subi ko yimbe ngi ata bodum tampudum der duniyarun du gam o semtina godube lamu. Ko yimbe jawanta iko be koshi wala ko dum wadete der duniyaru iko be koshi na dum goddum kanjum Allah subi hutira gam lallina ko yimbe ngi ata idum wodi daraja. Allah wadi non gam to goddo neddo maunina hore mudum yeso mako. O wartiri on be Yesu Almasihu. Allah wartiri mo famu meden lawol mako du wartiri en adili en shenibe rimdinabe gam non nonno du windira fu manti totodo o manti toro jomirawo.